mpezi alibenso chifundo dimausa kululuka za kumuwa alingati njoka ya ululu wopcha yopanda nsoma mkwala mtisamala agafuna kupanga zaiwe paka makumaliza akale panja lako abali yako ukapanda kupempera umakala ulichabe samile kwa Yehova utakonyeta ndiyo Mungu watiwa ipo makala nawo maenda na woli moti mnakumudwa kila nawo sonchito ipo mumaja nawo alibe moyo wachifundo mnakumudwa Mulungu wa mapilila Oma muza yankamlando Mulungu wa mapilila Oma muza landila mpoto Mulungu wa mapilila Oma muza yankamlando Poti goli de siliva zose ndizo tala Zikola pansi Pena makuponda Lisifuwa Oma nyengo zikasinta Ose ama kutawa Ama balalika Mpanda manyazi Oma usare kawa Usaswa makapu Nizili mbikabe Nizitolera Olanda kutiwa Yenda nae Utachita manyasi Utayaluka Ndiyo Mungu watiwa Ipo makala nao Maena na woli moti Muna kumudwa Kila nao so mchito Ipo mumaja nao Alibe moyo wachifundo Muna kumudwa Mulungu wa mapilila Oma muza yankamlando Mulungu wa mapilila Oma muza landila mpoto Mulungu wa mapilila Oma muza yankamlando Poti goli de siliva zose ndizo tala
Exclusive from MalawiChoose.com Another one